Tulikuwa mashariki, tukafukuzwa magharibi, kurushwa rushwa kama bini beki, hapa kule mpaka, tukakosa tumaini, kukata njaa mapipani, hatuwezi tena kumbeki, MP, senator au governor. Weshe, 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 lakini mula na ona yale yote mwanitenda hamna hata uruma. Weye, weye, weye,
siku ya chautakayo iruma,
iruma
kumbi ya usafara.
Just a while ago ukiomba kura yangu nyenyekevu, ahadi nazo
ulimimina mimina
lakini paka wa leo
chatimiza timiza wewe.
Hete sasa wasema
nimezoea doea.
Mr. Governor please, Mr. Senator please, akiona
safari in a safari.